It's Valentine's Day. Hey, yeah. Obudde bubungeera, tusaba tochite mukwano. Enjuba yeyegenderera, kumira walundi. Mukaseera katono nnyo, n'omwezi guli mukubo. Tumulise mu budde bw'ekiro kati laba labayo ntandise okuyongobera nze mbutya obudde bw'ekiro bubeeramu ebikemo bingi sigala wano baby ku lunaku lunomukwano nina akalabo special katwale akamuli ka Rosa ku Valentine's Day
kakano kakume
Sekanga poliamo we kubagisa Omanyesa kumunewe Acholi mamulisa po